future ya Wakenya, sisi kwanza, sisi wadogo, iko at risk. Kwa sababu wale tumewaweka pale, wale waliwapigia kura, wameenda pale, zile vitu walikuwa nasema kwa campaign trail, wamegeuka yote.
The very first demonstration hapa hapa kwa Kenya Embassy ilikuwa na mimi. Tulianzia hapa 1990 after Saba Saba, watu wakipigwa, wakiuawa. After they were killed, we said no, we cannot stand here as people in diaspora, tunyamaze. Tukaja hapa tukafanya demonstration. Nimwambia kitu kimoja, those days the amount of fear was so real. Watu walikuja na paper bags kwa vichwa yao wasionekane.